Somosa rafi abana banasibuka mu bubishika cheki tufuko somoka rero yo mukintu kutetenka nyobera musukuru mu abana budu tuli ba muwendensi etaga yo kuva kwa mirebere kuno mu Uganda nensiza abazungu nayo abana budu twabazinga koda nabo obongo na manya basomoka rwerera fetuka kalabe mutwe wunya tuwangude banadini abensonga na bebudu Nebya bufuza bana butu kwa wamba Umulimo gulike ya somo kalweroyo Mubanga chivono omuguduka spidinga Bama sima nye nyaba somo kalwerabo Haberufa batatera na kwechivisa Atikiro maiga zari wana yembudu Yako zina bala ruba mwenye nyezeyo mitwe Weno wasi matamula antinyoza kwe Nekyo novu kodio wa somo kalwerabo li Uganda ni atamanyeva demokatevo omu Itamagana ngabini ya sokati Mwana budu ya tude kumutogo mumasoko Tuinza na ibire miyava soma kalwera tute Katikire ya soka kumolembe kwa fomotevi We budu muru anyamuri Ya kumada muru waka waka wivu avao Mayanji ankanji ya zari wa budu na ye Mwaba somo kalwera abo musigala bizimbe nyagalo kinonyereze naba wasaba chala bo mu buddu babuze bakulejjolo mudidi go bayoleyo babulirirwa nnyo kuve wake buddu tubabanga mu buyisa bwa kiya yenno sibaligo sibo semuga yavo bakola sonne mpisa nsabo yanjulwe buddu eka embeera y'obudde buddu wakiza wandi akasana omuli empewo y'obulamu onyirire emigga n'ennyanja omuli n'ensuma kyezo enjunguli nakasulo somo kalwera olye ettaka okubala emmwanyi n'amapeera ago bufumo n'ensakala emimo ninagyosimule y'olaba ensenene zakisalawo nga nazo kyebuddu ye watuufu gye munatusanganga okwaniriza okujjudde kwano omugenya kyatteeri asigala buddu eka okumanya obuwangwa n'obulombolombofe twagafuula mateeka ate nga mawandiike eddiini n'okusaasira afunye nyiike oba obuyoyosomoka nga lwero gye mu ssaza lya Kabaka abantu abatali mu nkwe abatatiririra mpologoma buddu buddu kirokota waana mu gweyo tetulina ttabbu tuli wagazingoja yene kakutanda n'omala omanya enkumbi ofuuka wa munju kasita teweemakula kerabu ambiyansi esingeyi wano oli ebukesa yazimba munna buddu kimba n'abagagga bangi nga bataate nnyo jajja lubega kasenga we buddo kasita lulegwe mumanyi nga ntadde muhammadi sebufu baakoze akasimbi abo omugagga nnabukera n'omuto bosiko bava buddu basomo kalwera nabo otera afurikana nannyini yobbulu we buddu azaalibwa wali waffe masanga sebalamu amisi ne haruna abo afande kaweso weekyazanga wali oyitangako mukikuba olwofunya akadde baana baakoze nnusu ate bonna beewaffe amatooke n'ente n'amatatu beeko ffe ne twediima nti tetubireeta abanna buddu tuli beerufu ekyatusomosa lwera twajja kukola tuli basirise nnyo kyokkako tukyokoza fe tusinga n'okuwangula entalo abanna buddu tuli beerufu ekyatusomosa lwera twajja kukola tuli basirise nnyo kyokkako tukyokoza fe tusinga n'okuwangula entalo kigeza kuloma nze ndi kutya ng'oyisa ekitovu n'otakyewuya mu nsonyoli ngo byasomboole si wali akola n'ebyamagero ng'ate yazaawa dda osaba essaala n'eyita mu yetuuka mwattu n'okifuna ekintu ky'osabye naate ngo byabataasizza bali mitwalo wano kyava alangirirwa olumu mbatuukirivu n'ekigo ekyasooka ddala e Uganda wano Bira Maria kisangwa buddu nakyo bayimbi b'empita ettawaza y'okuyimba eyo balamu n'abafu bonna buddu purodakiti sebadduka ttoofa nannyini musingi guno suuna ssekaka kiwa ne mukungu bafu basudde yali nnabbi mu kuyimba wano ataamutegeera sabye omunoonyereze nannyini nsibo yali agaba awaadi yasiima yasoma kalwera naye n'ennondo bwa mu kyole ky'abayimbi nzaani neyanziza mukama wange nnyo ekkubo ly'enjuba ikweteeka yabwe olisangana lyo kuterida mudweka laba lodi meye ya soka we yuwanu we mudu salongo eri ya siru kwago tuina nakaga tunda zulibezi bodo ni wafa muno afande kayanji ya mara wapapi we mbule, we mbule aji mbabali ani ata mumanye rwengo rwengo Edward Sekandi ya somo kaluera na ye Mabebu gerere muyogere gomba Mabecha dondo mnyumiachi Mwe kula dala kache ya kalio Koyogera nenti ya mu Siri mwogezuwe wa mwemba densaga Na yebili mkubye bigambo Nyimba zobu we muzatu kwa kono feyo Vise tisega wabiende seyo yongerako Awangali nyomu ana wa muteso yo Nanta una musota mutaki wa muu Abana mudu tuliveru kupeguli Nakusomo sawera tuatia kukona Tuliwa siri senye choka koti chokosa Katusinga loku wa murenta rumecho Abana mudu tuliveru kupechili Nakusomo sawera tuatia kukona Tuliwa siri senye choka koti chokosa Katusinga loku wa murenta rumecho
www.mp3ugandanmusic.com